asawere tati lewru juillet hitande 2021 sikirabe do tobe studio tamani on e bismillah hedade kabaruji kartanaade sukabe jokolbe de himi Ousmane Niali Boule e Oumar Way Gallo gonni on do bar bismillah de selli
basu foda alhamdulillah fa wodi
a bismillah hedon ko wonton
so watti junga en basso sembe kabaruji di anni nyaali dum woni hollitinde wiide faabe jewoto fedde wotere hande humnaade kabaru wotedi le leedi med indi wakkati de ngadno batu on de be pamray do wota le on do wattu fu fedde no de rena zem wonde le leedi med indi fedde sukabe jokolbe winde wi an haaja bibbe leedi di fu pamra do wota e jaran le wud leedi nokku no dirta da bankasi sukabe wonbe tombe an gonde wadde imma daraaji be kollitidi wala fu ko mati ko minisma na fata le leedi di garen timmire birki sembe chanti
gollirde hede handaranade woteji ngaroje le mali e humani be kabaru mudun ana joddino talataare abine de do bamako do halde hal mudun
fa handen kaybe kollitiwdi nyaali buli pelle kidde gonde tonde kanye ngarta hunchande woteji di horede
fedde nodirtende region national de la jeunesse di mali rena jam kanye ko e hakkilo mudun woteji di faadi laton yidira ana hani dewral wada hakkunde kanan ko be leedindi e aliou gey kanye woni horejo rena jam kede ko wi
yimbe mema hala mudun no ngala fi dalili se be do yimbe le jati holitibe premier sugal ko kala mega vide kabar mudun wa jati hunde hore kambe dun no holti non moktar won vide ala tedi golre wotere mo ina woteji jo ina den no di drande amen fedde halnan den bangal landan woteji garoji di ala hani politin kobe e kanyo pelle halnan en denta hawdo do goto
conseil de securite oni beedi lamu minisma fa itane 2022
non wori wala fu ko den ko nayri bangal golleji mabbe din gori kanye worbe en kambe warde le nokko nyaali
hala kew ko wadi do mudon fu buri sukabe to gawato
so wobbe kolliti wiidan kaajabe keddo le leedi di wobbe do kolliti wiidi nyaloma hande be kan di utade honno golleji mabbe din gori kedden sukabe gawbe ko be tifi do hen
ils ont quand même fait de leur mieux
ngadi bodde mabbe kay yela am yutan keddo ga en batte de nagu leedi malindi waddi be so pa bo en be jokiti dun o do golle min kay mi huwanay fe golle mabbe mi mil non minisma wari yalla hinade hewta ko jam indena gunne yakafi gulleji mabbe ko manda mabbe heedintina ko e huune mu ina jati wonande jamare sahal leri mali bur fufum ne civil en sabi minisma na watani min hakil bangal de nagu e kay dun e madara amen nyande fuf
ke dan notre vie quotidienne
baro le o wattu goto sukabe wombe le wuddu leedi meden de yogabe anan gondi e majade holitinde wide casque blem e karankake mubben
awo fay fe dum nokko noddirte da bankasi holitaver be cakkiki ben fatinata le ngalure mabbe de dum wolle yontere jabbe nonde sukabe wombe tombe be bihi wala fu minisma wonde e wadde ko nayri bangal ndena gumabe kedden kanko no dirteedo Mamoudou Guindo kanko laami fedde sukab jokolbe to bankati to ko ma sifido hen
selon leur mandat ele manda mabbe o hultama yama e mbasa habude jadi sebe denno wakko jun o sitoraji fuf no gade du meden bangal tutali wika dabaji tumu nyamriji hikoji le nokuji kodi wudun hewti minisma wala ndelo jamare de e fi mudum fa do wona dudun wala ko be dawri denno rami anni hadde be yabade mun ngarrabe dun hotude sabu so hakika garangal mabbe yu renude civil en yata fi tiagal habude tonyobe
dun nabata en yewtere meden mini magga baro yewtere meden mini magga yontere de ana fawi en kalan hala ko tide halde don tawi gol sudu
non jatu wori nyaali buli yalla sukwan heddiri cuka ko muduna heddiraaki kam andam e kabaru hono fina tawali leedi ndibe kollitiwidi dun nafa sanne sabide suko debbon haani moobude hoore mudu fa nyande yehi to gurun do majjun hakkille sukabe an fecci sanne yogabe kollitiwide an jidi tawe nde bamato jomunde tawe yo suko non wobbe do kollitiwide wana do mudu hakkilaji mudu en jaarata
jeddun dural na heewi sanne do kabaru tawrede sabbi ndokobe kabaruji jamarande e hoore mudun lati sababu hakkille surbabe be tawrede dende wala do dari nafa fuf wala e mudu tawrede den na jogi non nafa sanne le leedi mendi tiagal kutumoji surba landur gol israabe be buri wadde yo tama o tawrama handene hono kabar mudu wurri zaman hande o tawrede jettata ki sanne bangi goddo dun on taki wide surba be bawana fe ko mabbe batte no hakuna mabbe worbe wurri wakko juno den na surba tawrama tan hakkulo mabbe dun do kay na hani bangal jokol be goddo fuf mi jom so yogabe holliti habande debbo tawrado buri nafude wobbe kay holliti wilato tan debbo pamo ko jidda teddinoma teddanabe minen jokolobe rewbe tawrabe min kasindiru sabisi nodo hurtini debbo tawrado bi holare non min kay hakilo am debbo tawrama tawraka fuf wana fi wajibdo am buri tan mi pamo debbo jabalo hakilaji am teddino hore mudun teddinoko tawrede yusifa nedi dum ko holliti rose jakite kanko teddinowo amon yiɗuɓe e wimakko hisude terɗe muɗum hoore muɗum no joomum waɗanta tawrede no hulta wiide joomum hisi hoore muɗum o salki wondude kala mo tawa wona saabi gorko debbo tawrete yo ɓuri fof saabi hoore makko surbaɓe heɓe gon toon na jokka koye mum enni enne ka ñande kutuguji maɓɓe ɗi ɓe nimsi tan sanne saabi yaage nde yo dow ma e dow yimɓe galle ma woni nden no andon tan sakiraɓe haalaji oɗo kabaru o timmata
kabaru belɗo sukaɓe horsinimɓe bama ar no fuɗɗitan cagde yontere nde to place cinquantenaire to
a wonfo e fe ñaali yimmoɓe hewɓe an domta toon groupement noddir toon ko saba fa yetto kanko mariam bakaño mouhammed diaby e koko dambale e tata pon info an tawa le heƴoji ɗi
aya miɗo mila no artisien kewɓe kay gon hen anda ɗum yewtere sukaɓe no mbor koyɗema jotto toon
non minen kam min jaltinili hen koyɗa men joni
ay bisimilla horsinimɓe ɓe kay jan ɗumne ɗum naɓaten e kabaruji haro calɗe ñalawma ɗiɗo bo Caritas championnat national stade malien kañum kay ronki hawde joli ba asi tappama aral ba jaɓɓine nde
ɗum woni daneji ɗi bamako ɗi wakkade nde ɓe kawruno e asi real nde ɓe gaddi 0-0 li on ɗo wattu fo 11 créateur de ñarela tappi joli ba 1-0 no mbiruɗano fa keɗen famtade keɗɗen Mamadou Sama Sibou
saabi kawrtal ɗiɗo bal Caritas championnat leydi Mali pelle moɗe ɗiɗɗe hawdirali caggal ko ɓe kawi 11 créateur baddi ɗiɗi e mbaddu ñalawma gooɓo o stade malien wasi so asirial bamako fay wotere pelle ɗe heɓali mbaddu kirodirɗo moɗo mabɓe ɗum woni Djuliba Assi sami yesso 11 créateur kowal e mbaddu tawene buɗeji bamako ɗi kawi noon asirial ñalawma gooɓo dow hono oɗo jawabu o kambar ɗum golle o heɗintinte hakkude ɗeɗo pelle nayyiɗe caggal balɗe ɗiɗi Caritas stade malien ardiri toɓɓe nayyi jukki hen Djuliba e 11 créateur toɓɓe tati asirial laatiki nayoɓerde
se jalti caggal leydi meɗen ndi championnat d'europe de football euro 2020 quart de finale ngaji
a wonfo e fe hollitindude espagne kañe italie ka fu ƴaɓɓiki yaade yesso ɓe kawi suisse kañe e belgique
copa america kañedo e quart de finale woni hankenna pérou e brésil jaltini paraguay e sili ndenno demi finale kamɓe kani fiɗude altinere warorde wattu 23h
le kikiɗa ko iruge kañe colombie gaɗan kawrita wakkati 22h so ɓami fa 1h du matin yettiki argentine to waran fiida e équateur hawɓeɓe kañe garta hawrtinde ɗe demi finale ko warata
boru a jarama acirani kabaruji ɗi
hande acirannono mbireteno Ousmane Niali Bouli so ɓami fam baggo weli tan mo yoni ɓilede sukaɓe hollitindi tous o grewa ana wara yowade dow ɗum wona ko sixiéngaji ɗi jiyete ila examen ngaji ɗi jottaki so lamɗo jeeɓe a waran tawdede mabɓe toonno